Du var den fine rose, Bess. 3, 4.